Iyi mwumva na Radio y'Amerika iravugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muratwumvira kuri FM 104.3 Kigali mu Rwanda, mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Tubibutse ko mwasanga ibiganiro byacu ku rubuga rwa internet kuri www.radio.vowa.com. Muri uyu mwanya hano muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabasuhuje mwese abatwumva aho muherereye hose. Ku buhanga bw'ibyuma abari umufashe uyu munsi kugira ngo ikiganiro kibagereho, munabashe ko utanga ibitekerezo ndetse n'inama, muganire na bagenzi banyu. Muri kumwe na Engineer Jumbe Hamza na Nadia Taha uri bwakire telefone zanyu. Ni ikiganiro muri isanga ikaze mwese kuri radio yanyu. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10. Radio y'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nchuti zacu, nongeye kubaha ikaze kuri radio yanyu. Uyu mwanya murasangira n'abandi bakunzi b'ijwi ry'Amerika amakuru y'iwanyu nk'uko mwagiye mubyifuza. Ubuzima rero bwifashe bute aho muri? Icyumweru turimo gusoza cyagenze gite? Niki wifuza gusangiza abandi bakunzi b'ijwi ry'Amerika? Muduhe telefone zanyu tuze kubaha ijambo. Ikaze mwese. Nanone bamaze kuduha nomero zanyu, turabashimiye cyane. Abandi namwe ubwo muze kuziduha tuze kubahamagara. Reka duhere kuri Ngenza Buhoro Marke. Ngenza Buhoro, uranyumva?
Ndabumva neza cyane.
Ye, urahagana hehe?
Umwanya tuvugana ndi muri Sudani y'Amajyepfo.
Sudani y'Epfo. Nihuba. Ye, aho ngaho mwifashe mute? Niki wifuza gusangira n'abakunzi b'ijwi rya Amerika?
Montana Market no shaka kuvuga bino, turakomeye na mahoro, turashimye uwite uko biri kose. Na cyane cyane ze dushanze dutuye mu gisagara cya Juba ari naho ku mugwa mukuru. Iki gihugu
Juba.
Amahoro turashimye uko biri, ariko hari agahaze kuri twebwe abarundi dusanzwe turi ino.
Kurusha abene gihugu
ari agahaze kuko twaje madimisitiri abarundi bamwe amanutse cyane cyane abanyonzi moto birababaje cyane. Barimo baricwa ku bwinshi, baricwa ku bwinshi abanyonzi moto. N'abasuma baza basenye nkoho, umuntu ashobora kubwira ati inyunguruzo ntwara hanaka, wamushikana iyo agiye agufatira inko wakebagana kumuhereza bodaboda agahita kurasa. Nibyo mpaka nejo bunyine da tuvugana jo asibye harimo murundi wundi bishi.
Ni ibyo bintu rwose twizere ko bizarangira vuba. Abo bagize banabi bagafata.
Ama ikindi nacyo yongera nkatera intege barundi wacu basanzwe bari mu gihugu cya Zambia, Lusaka. Twumvise ibyabashikiye nabo. Ubwo Perezida Ndayishimiye yashikayoga kujya migration nayo yahise yirara mu Barundi, barafatwa ku bwinshi. Twizere ko n'umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi nyakubahwa Evariste Ndayishimiye niyo abyumva, azadufasha Barundi nabo nyine bakoroherezwa muri Zambia.
Ye, uravuga mu buryo bwa diplomasi, bakaba bavugana n'igihugu cya Zambia kugira ngo abarundi boroherezwe?
Ego, mu majambo make ni cyo cya mbere cyari gikenewe nyakubahwa yo dufasha na cyane cyane urazi abarundi mu bo tugenda tuyaga abagenzi bari mu bihugu bitandukanye. Abandi abarundi bari Zambia, Lusaka barafatwa nabi cyane. bese baranapfungwa nubu nyene duhaye tuvugana harimo bari ikigoma ikigoma nabo nyene harimo barundi bayibafashwe bakwira mu 58 bafashwe na migration Dar es Salaam ni nkuko nyene mu gihugu cya Tanzania ubwo barundi icyo nyine barafatwa barafatwa cyane aho baherereye aho ntituvuze bari mu mpimba nabo usanga barakatiwe imyaka mezi nguye atandatu ibintu nk'ibyo perezida dufasha mu ngendo agenda aragira
Twizere ko yumvise ibitekerezo byanyu ibyifuzo hanyuma akazagenda abibafashamo kandi ko naho ngaho uri muri Sudani y'Epfo naho muzabasha kugira ubuzima bwiza abo basuma bakaba bareka ibikorwa bibi bihohotera ikiremwa muntu ndeka noneho tukureke bwo uje mu kazi kawe ka minsi yose keretse niba hari icyo wifuzaga kongeraho mu byo waruvuze
Okay turashimye nano ingene mujyana mudufasha nuko umuntu azagenda avuga harimo umuntu ashaka kubwira nowe nundi ashaka kumva ibyo abantu babaye bavuga akagira icyo afasha burya ubona ko bategetse rimwe na rimwe usanga bafatirwa ariko harimo abashobora kubabumbiriza amaradiyo nazo inkuru zikabagera bikaba biza gusumba
ye urakoze cyane Mark
kandi
mugira ubuzima bwiza twakire noneho Gervais ndiho kubgayo Gervais urahagana
yego ndi Bujumbura mu gisagara cha Bujumbura
mwiriwe mutaho nga
na mahoro jembo na bintu bimeze neza kiretse ko ubushuhe bwa muci buhari
Ni hose.
Arifanye ni indagurika y'ibirere.
Yego.
Muci abashushe.
Yego. Ni hose na nino turashyushye. Hari ubushyuhe bwinshi.
Ni Afrika ni kimwe dusanga ishyushye.
Hanyuma w'icyumweru turimo gusoza kifashe gute wa habayemo ibiki bidasanzwe cyangwa se niki wabwira abatwumva cyabaye muri iki cyumweru?
Jewe icyo no bwira abatwumva kuri kino kuri no ndwiheze no bwa ko muri rusange ibintu byagenze neza naho rimwe na rimwe ibintu biba byera ngo de ngo bise neza ijana ku ijana ariko muri rusange byagenze neza haba ku kazi ka misi yose no mu bindi haba mu kibano haba mu buzima ndetse n'igihugu byagenze neza naho twumva bene wacu bari muri Sudani n'ahandi bagenda barahura n'ibibazo bitandukanye ariko ni kusanga byubatse si kuko niko yubatse ugenda iraca mu bibazo
bintu birahindagurika hamwe ugasanga ibintu bimeze neza ahandi bimeze nabi ariko ngo nta mvura idahita ho ibibazo biravuka hanyuma kandi bikageraho bikabanerwa ibisubizo
yego
urakoze cyane niba nta kindi wifuzaga kongeraho
icyo nayifuza kongeraho ni nka twebwe dukora mu mashyirahamwe haranira agasi k'akazi na muntu usanga imwe na imwe tugira iminsi mikuru nk'iyi irumva twashaka kubatumira muzogire icyo twakwiye ko mutubaza haba nkuru w'umunsi mukuru w'abasangwa butaka wama uba itariki ya 9 buri kwezi k'umunani buri mwaka nk'ubuye urimirije arumva ko ari akajyo keza kugira ngo muzogire icyo mufite ku byerekeye abasangwa butaka mu Burundi ndetse no mu karere ka Afurika
urakoze cyane urifuza ko twazabatumira mu kiganiro mukavuga kuri iyo miryango yanyu itegamiye kuri leta
n'indi
yego urakoze cyane
namwe murakoze
mwese namwe twakire noneho Kwizera John Patrick uranyumva biriwe neza Nyagatare mwifashe gute bavuze kuri uyu Nyagatare
amakuru Nyagatare turaho tukwiziza umunsi w'umuganura byagenze neza nta kibazo
ehe nuko mwabonye ibyo musangira
twabonye ibyo dusangira heza ibigori ndetse ni nyumbati bitoki birahari byose nta kibazo
tunyuriremo muri make uko byagenze byari ku rwego rw'umudugudu mu mwabigenje gute byari bimeze bite
twahuriye hari ahantu bari bateguye twahuriye buri wese kujya kiyisangaga amata kuva ngo ni kure niha nago buri wese amuberaga kure buri wese yisangagamo bese muri make ketse hari uwarugwaye ariko umuntu utari urwaye yabashaga kuhagera agasabana abatari bafite twabashije kubaha abatabashije guhinga cyangwa se kweza neza twajyaga tugira ibibeshi bibagenewe mbese cyoriye nta kibazo mbese ibintu byari bimeze neza
no kuvuga ko mwasangiye ibyo mwarimu mufite hanyuma muhana abatafite batagize icyo bafite icyo batamubaha icyo batahana
yego
ye
bintu ari byishimo
nuko nuko ni ibintu muhora mukora buri mwaka cyangwa murahinduraho mubikorera uko umwaka utashye
ni uko umwaka utashye tureba ahantu hihariye cyangwa se hafite icyo hasobanuye akaba ariho tubitegurira nk'uku nguku tukishima mbese buri muntu wese akishima hari abantu benshi baba bafite ubukene ariko bakaba bavuga ati nubwo hari abejeje twe nitwejeje ariko umunsi iyo ugeze nabo babonaho ku byo twejeje cyangwa se bejeje nta kibazo
ni byiza gusangira ndumva umwana gushaka ubwo twakureka ukagenda keretse niba ngo umwumve inyuma yawe keretse niba hari icyo wifuza kongeraho hanyuma tukakureka
icyo nifuza kongeraho nk'ubuyobozi buratwumva cyangwa se bwumva na radiyo hari umuhanda nubwo ndi Nyagatare ariko Kavukire n'Ingororero umurenge wa Muhanda nifuzaga ko umuhanda uva Kabaya uca mu santire ya Rutagara ukomeza Birembo uwo muhanda umeze nabi cyane nibe leta cyangwa se ubuyobozi butwumva cyangwa se bunyumva uwo muhanda rwose umeze nabi wawudukorera ikindi nk'abantu baba bari mu cyiciro cya mbere bakaza kugikurwamo ntabwo hari abatari babasha kujya kwishyura mituweli byanze mbese sisitemu bajya bashyira muri mashini bikanga mwatuvuganira bikaza gukunda kuko hari abatabasha kwishyura mituweli nk'abo bahoze mu cyiciro cya mbere ntibabasha kwishyura mituweli mbese bajya kurembo cyangwa se gushaka kwishyura mituweli bikanga mwatuvuganira bakagira ikibazo nacyo bakakirebaho
bikanga ushatse kuvuga ko ari imashini zanga cyangwa hari ikindi kibazo kirimo
bishyura mituweli bishyura mituweli nigere aho yakagombye kuba iri yagira kuko biranga bivuze ngo sisitemu bashobora kuba barabakuye mu cyiciro cya mbere ariko ntibabahe ntibabashyire muri sisitemu y'abandi baturage basanzwe bishyura nk'uko abandi baturage basanzwe bishyura kuko kwishyura niba nk'umuntu wahoze mu cyiciro cya mbere ntabwo yakwishyura ngo bikunde nk'umuntu wahoze utarageze ajya mu cyiciro cya mbere
ndumva yenda inama umuntu yaba hano kwegera abayobozi ababishinzwe bashinzwe gukora iyo sisiteme basanzwe babikoramo noneho bakaba babashyira mu cyiciro babarizwamo kugira ngo babashe kwishyura bagiye bakegera ubuyobozi ndumva byabona igisubizo ariko ubwo n'abayobozi niba batwumva ubwo hari icyo bashobora kuzagenda babafashaho ako kana gafite imyaka amezi ni umwaka ni iki ndumva ari gatoya
gafite umwaka n'andi mezi arengaho makeya karacyari gatoya
ariko karashaka kuvugira kuri radiyo rwose ukaduhoberera
ikindi hano Nyagatare mwashaka ubuyo ki mwahashyira umunara ko ntago tubumva radio yanyu n'ubu ngubu mbakurikira ku rubuga ntabwo mbasha kuba kujya ku buryo bwa FM ni ku rubuga FM nabikunda
ndaza gutumika ubwo aho bizajya bikunda bakabasha kuhageza iminara muzajya mubona ibagezeho
murakoze cyane
cyane namwe erega namwe muba nimwe dukorera kandi namwe muba mwatuzirikanye nk'ubu kuba mwaduhaye nomero zanyu kugira ngo tuganire musangize abandi ibitekerezo n'inama ni ibintu byiza cyane
cyane murakoze cyane umva twarabakurikiranaga muri ngororero ariko ubu ni ukubakurikirana ku buryo bwa
Facebook
cyangwa se urundi ikoranabuhanga ntabwo kuvuga ngo turi bubakurikirane kuri FM wapi ntabwo bikunda
twizere ko bizageraho bigakunda igihe hazabonekera iminara aho ngaho iwanyu urakoze cyane reka kandi nguture n'aka karirimbo k'uyu musore turi kumwe hano muri studio nababwiye ko ku buhanga bw'ibyuma hari Jumbe Hamza indirimbo ye rero ubwo ni n'umuririmbyi reka nguture aka karirimbo kimwe n'abandi bose badukurikiye Hamza mu ndirimbo too much twizeye ko ibanyuze reka rero dukomeze ikiganiro cyacu noneho twakira Jean Bosco uranyumva
Ego ndabumva.
Wiriwe neza, urahagana he?
Ah, niriwe neza ndashima. Ndahagana muri Mozambique.
Eh, Mozambique. Afrika turayizengurutse, twatangiriye muri Sudani y'Epfo, none tugeze muri Mozambique. Mumeze mute?
Ya. Asa namaro turashima kweli.
Imana ishimwe. Nuko ni iki wifuza gusangira n'abakunzi b'ijwi rya Amerika?
Nashaka kubifuriza umunsi mwiza nyine no kubashimira ku kuntu muba mutwica mukaduhamagara.
Urakoze cyane, natwe reka tubashimire kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Yego, nkaje haraheze nk'igihe mvuye mu gihugu, nta muntu turavugana kubera taga telefone mfise gakuze.
Ubu ni ubwa mbere vuganye n'ijwi rya Amerika?
Kaye ntirikira gatatu.
Uri Mozambique ahagana hehe neza neza?
Muri Shimoyo intara ni province ni Manika. Ego.
Nuko uratwumvira kuri telefone?
Kuri telefone. Takeshi imbana nyuze kuri Facebook nkabona ubutuma mwanyujijeho.
Yego. Tuba tugira ngo mumenye icyo turi buganireho.
Niho nje ndabibonera.
Ubuzima bwifashe gute aho ngaho?
Ni buke ubu ibintu biragorana kwere, urudanda rwa ruriko ruragabanuka, abantu ntibasuma, ubukene ni bwinshi.
Ibintu birahenda?
Yego.
Birazimbye?
Birahenda cyane.
Yego. Aho se ukora akazi ko gucuruza, kuvuze ngo ibintu ntibigenda, nuko ukora akazi ko gucuruza?
Ni ubucuruzi.
Ahabuze ni iki gituma noneho butarimo kugenda neza, nuko ibintu bizimbye?
Wapi ubukene?
Abantu ntibabasha kugura kubera ubukene.
Yabasha kugura kubera ubukene, amafaranga yabuze.
Bimaze igihe se cyangwa ni ibintu bijemo hano muri izi mpeshyi?
Oya, aya mezi hose ntibagura kubera benshi baba bimbuye, basaba kugura ibintu
ubwo nuko ibyo bagombaga gusuma baba babyifitiye iwabo.
Nk'ibintu baba basuma ni nk'imboga zonyine, bijyanye n'imiceri bagura cyangwa ubufu.
Ubwo ni ibintu mama mumenyereye, ariko mama byiteze muri mu gihe imyaka yeze.
Imyaka yeze ibintu tuba twiteze cyane.
Hari ikindi wifuza kubwira abakunzi b'ijwi rya Amerika?
Ntahiriza abo mu Burundi, ntibahahiriza
bitahiriza basuhuze. Wavuze kuri Jean Bosco, wavuga n'irindi zina ryawe kugira ngo bamenye umuntu bashohoje uwo ari we.
Nitwa Basabose Jean Bosco. Muntahirize papa yitwa Ndinduvugo Emmanuel, ndaza hari ku karadiyo, ashobora kunyumva cyangwa abagenzi bakamwumva. Ndetse n'abavandimwe banjye bose mubansikiriza ubutumwa.
Ubwo niba bari kuri radiyo barakumva, gusa hari bamwe batabasha kutwumva mu Burundi, nk'uko no mu Rwanda hari nkuriya w'Inyagatare wavuga ko batatwumva, ahatagera iminara ntabwo ubwo batwumva, ahandi mu Burundi ahatari FM kuko nta FM ihari ku mirongo migufi, naho birabagora kugira ngo babashe kutwumva. Ariko arubashije kunyura ku buryo mpuzambaga cyangwa se nkoranyambaga, akabasha kumva ubutumwa bwawe yabubashyikiriza.
Twebwe bashobora barabyumva, ni mu ntara ya Muyinga, radiyo
Muyinga bigerayo. Ni ubwo barakumvise rero, ubwo barakwiyumviye, ntabwo twirirwa tubagezaho ubundi butumwa bwihariye.
Yego, ndabashimire cyane.
Urakoze nawe.
Okay, namwe murakoze.
Hari undi muntu numvaga ari inyuma yawe, nawe ni umurundi cyangwa umunyarwanda, kugira ngo tumuhe ijambo?
Oya, bavuga igipolitiki. Bavuga igipolitiki.
Icyo tuvuga natwe hano ntabwo ari kenshi, ariko hari ibyo twumva. Sawa, urakoze cyane.
Okay, mwirigwe neza.
Yego, namwe. Twakire noneho Bizimungu. Urahari?
Yego, mwaramutse.
Gakeye neza. Urahagana he?
Urereye muri Kongo, ndi muri karere ka Masisi, ni mu ntara ya Kivuya
Majyaruguru. Masisi se bimeze gute? Umutekano uragaruka, bihagaze gute?
Umutekano nani ibisanzwe tu. Intambara abantu gupfa nk'ibisanzwe.
Ngo akabikamenyekerwa nka keza uti ni ibisanzwe. Umaze kuyimenyera.
Twarumiwe, twabuze n'icyo twakora. Gusa koreumbye gukora uko bishoboka kose kabisa, kuko turembejwe n'intambara n'ingaruka zabyo ku baturage. Usanga ari twe biri kugiraho uruhare runini cyane.
Birumvikana. Mwihangane, umunsi mwizarangira.
Yego, yego. Kandi munsuhukirize n'abanyamasisi bose.
Basuhuze rwose, umwanya urawufite. Niba hari abo wifuza kuvuga amazina nabo bavuge nta kibazo.
Turabakunda cyane.
Abanyamasisi?
Dukunda ijwi rya Amerika.
Natwe turabakunda. Abanyamasisi bose turabasuhuje.
Akabazo kajya kabino. Ntabwo tubasha kubafata ku mirongo yanyu ya FM.
Iki ni ikibazo gikomeye n'abandi bakomeje kuvuga cyangwa bajya batubwira.
Ngiye gusa ko cyangwa ndakubakurikirana nyine ku mbuga nkareba ingingo mwashizeho. Ariko kuri radiyo ntabwo mbasha kubafata, keretse iyo ndi ahantu hitaruye gusa.
Twizere ko hazageraho hakaboneka uburyo bwo kugira ngo mubashe kutwumva mutagombye kujya ahitaruye, ko nabyo bishobora kuba bifata bisaba uburyo.
Mushiremo imbaraga kabisa, naho ubundi turabakunda cyane.
Urakoze cyane, natwe turabakunda. Mukomeze kwihangana, intambara izashira.
Yego.
Ugire ibihe byiza rero.
Yego.
Iyi kuri Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turakomeza twakira abakunzi b'Ijwi rya Amerika. Twifuje uyu munsi kubaha umwanya kugira ngo muganire hagati yanyu, mwungurane inama n'ibitekerezo. Reka twakire Ahmed.
Yego, yego, muraho, muraho.
Muraho, Ahmed, uhagaze hehe?
Ubu ngubu ndi mu Majyaruguru y'u Rwanda, mu karere ka Rundi, umurenge wa Buyoga. Ubu ngubu niho mpagaze rwose, ndimo ndakurikirana Ijwi rya Amerika, ikiganiro muri Isanga.
Ni icyanyu uyu munsi? Ni icyanyu twakibahariye kugira ngo muganire na hagati yanyu?
Turagikunda cyane, ni ikiganiro kitugezaho ibintu byinshi, amakuru tukaganira, kikatugezaho inama nyinshi zigendanye ku buzima, politiki ndetse n'ubukungu. Ni ikiganiro dukunda cyane.
Turagikunda
cyane, ariko mujye muzagerageze, hari ahantu tutabasha kumva. Nk'ubu iyo nagiye mu burasirazuba bw'u Rwanda i Nyagatare, ntabwo mbasha kubumva.
Uhuje rero na Kwizera John Patrick, nawe uri i Nyagatare, yatubwiye ku mukanya kashize yuko abatabasha kutwumva.
Ntabwo tujya tubasha kubumva rwose icyo kibazo, muzareba ukuntu mwakita ukuretse mu, ntabwo tujya tubasha kubumva, ariko turagikunda cyane ikiganiro.
Ndubwo ndaza kongera nibutse, ubwo igihe bizashoboka nyine muzabona FM ibagezeho.
Yego. Hano rero mu Majyaruguru y'u Rwanda, mu karere ka Rulindo, ikintu turi kuvuga wenda kuri uno munsi ni ikintu cy'umuganura. nka event y'u Rwanda turi kwishimira umuganura ariko ubeje tuteye ikibazo izuba ryo ryaravuye cyane ahantu hose tufite ikibazo cy'izuba ryavuye cyane
no kubera ihindagurika ry'ibihe mwabashije ariko kubona ibyo muganura
twabashije kubona ibyo tuganura hari abahinze amasaka hari abahinze ibigori hari abahinze ibishyimbo ni uguhuriza hamwe ubundi tukaganura ku mbuto y'u Rwanda
mwabonye n'ibyo musagura se kugira ngo muhe abatishoboye hari umuvandimwe wari wabitubwiye ko basangiye n'abandi ariko bakagira n'ibyo babaha abatishoboye namwe niko mwabigenje
rwose nta ntago byabura kuba habaho gufasha abatishoboye mu miryango bagatangira bakaganura ku mbuto y'u Rwanda
nagira ngo
rero umuntu ukize nk'abantu nkababiri rwose
basuhuze
mutukirize abantu bo mu by'umwe ariko abantu bo mu mudugudu wa Gitaba mu karere ka Rurindo umurenge wa Buyoga abantu bose batuye mu mudugudu wa Gitaba n'abanyeshuri biga muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Nyagatare mu burezi muri kombine ya geography na economy bose mubansuhukirize rwose ndabasuhuje ni Kwizera Ahumadi ano muri Rurindo mu karere ka Rurindo umurenge wa Buyoga
urakoze cyane ubwo barakumvise niba bakurikiye radio
dukunda gukurikira iki kiganiro cyane kitugezaho ibintu byinshi turagikunda cyane
ibyiza nuko aho ngaho nyine mubasha kutwumva
mu majyaruguru y'u Rwanda ho turabumva kuko umurongo wa FM urahagera ariko iyo tugeze mu burasirazuba ntago tubasha guhongera kubakurikira nicyo kibazo dukunda kugira
ndumva rwose Nyagatare hari ikibazo gikomeye cyo kugira ngo abakunzi b'ijwi rya Amerika tubashe kugera ku bakunzi b'ijwi rya Amerika ariko bizashyira bishoboke
yego muzarebe mu gikoreho rwose tugira irungu yo turiyo tugira irungu cyane
nibyo muradukumbura
turabakumbura tukagira irungu
ubwo rero bizagera aho ngaho wenda bikunde mukunze kujya se Nyagatare mukorerayo cyangwa biba byagenze gute kugira ngo mujye Nyagatare
dukunze kuba turiyo turi gukurikiranayo amasomo tuba turi kwiga
yego
ubwo rero gukurikira ikiganiro bikaba ikibazo
bizashyira bikunde reka tubyizere
buriya barabikoraho
Kwizera rero Ahmed ndagushimiye cyane ugira ibihe byiza
natwe turabashimiye mugira ibihe byiza
murakoze Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi noneho twakire se ku bwabo Isaac uranyumva
ndabumva cyane
na mahoro urahagana hehe
Yem magaze ngahi Nairobi.
Ni Nairobi mwiriwe mute?
Ni Nairobi twiriwe neza turashima Imana.
Nuko. Icyumweru cyagenze neza?
Icyumweru cyagenze neza turabishima nubwo ibintu bitifashe neza nka mu minsi heze. Kumbo yimigaragambye igize iminsi cyangahanga.
Ubu bimeze gute se ibyo by'imyigaragambyo?
Nigaragambyo hari ituze usibye ko hari uko numva biguye gusubira ariko twibaze ko bashobora kubitangiza ntibibe kuko biratera ubushomeri ngaha anya natwe tuba dusanzwe turi abantu bagiye gushakisha ahangaha
birumvikana hari n'abagwa mu myigaragambyo hari n'abayikomerekeramo urumva bibaye byiza yahagarara
nibyo twizeye kuko bituzanira ko ingaruka mbi kuko umuntu abaye mwigisagara biba bitegerezwa ko afungura kariha n'inzu agira kabonye nako kazamufasha mu buzima
yego
ubwo rero ntibiri kugenda neza
okay twizere ko bizahinduka vuba bitari byagera kure cyangwa ngo bigire ingaruka nyinshi bigeza ku baturage.
Bo bishima cyane.
Hari ikindi bifuza kubwira abakunzi b'Ijwi rya Amerika mbere yuko dukomeza?
Yewe ngewe cyane no kuba turi benshi tubakurikirana turi mihingo yose. Ibyo ngibyo birangyohera cyane kuko iradio VOA Ijwi rya Amerika turayikunda cyane 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 ngo ngaho I Burundi ngaho ingozi. Uko ni naho nsanzwe mvuka turayikurikirana cyane gose.
Nuko rwose nibyo. N'uyu munsi ndimo kubona dufite abantu bari ahantu hatandukanye. Urabona wowe uri I Nairobi, harundi watubwiye ko ari Masisi, rumva tugeze muri Congo, tuvayo tujya mu Burundi, turi muri Sudani yepfo n'ahantu hose hatandukanye.
Nibyo cyane kuko turayikunda kuko ivuga ukuri kandi iradufasha kumenya hirya no hino uko ibintu byifashe. Nuko rero ndipfurije abamenyeshamakuru bose b'Ijwi rya Amerika weekend nziza n'akazi keza aho bari hose.
Nawe rero
ubagiriye n'abanwanyi bose aho bari.
Yego ubwo rero ugira ibihe byiza hanyuma na weekend nziza nkuko uyifurije n'abandi.
Namwe murakoze cyane.
Abakunzi rero reka dukomeze noneho twumva n'akaririmbo ka Bobby Wine Sunda. Radio Ijwi rya Amerika hi Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi tubutse ko mutwumvira kuri FM 104.3 Kigali mu Rwanda mu Burundi tukaba turi ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22 ariko nkuko hari benshi batabasha kudukurikira kuri radio bashobora kujya kuri Y3 kuri internet y3@radioyacu.com dukomeze rero ikiganiro cyacu aho twabahariye uyu mwanya kugira ngo muganire hagati yanyu mwungurane inama n'ibitekerezo musangire amakuru y'iwanyu twakire noneho Cyril Muvunyi wiriwe neza ko telefone yawe irimo kuducikana.
Hello.
Oui. Irimo gucika. Urimo uragenda ahantu? Oya, turumva kurimo kuvuga ariko biracika. Naga majwi asohoka neza. Nikirere, urahagana hese? Buretse gato ubwo turaza kongera tuguhamagare ndibaza ko agomba ko harimo akabazo gatoya reka mbwire na Deyo ngera guhamagare.
Ijahiri yari kumada. Niki mwenye jera riku. Habanya mwenye na mwenye mbizira. Muna habanya mitu.
Ngoje, wendu wibu huku.
Gorata. Urumunya usaji kazi kukwani wajenda minyozo rangi nga sabo.
Ari kabira simu humu rukamana. Shofi,
wenda wana shakuru wachi rusangi. Uradu tukwa raneza kani nda kuize.
Mie kwetu ni bugo.
Nekada.
Ndiye bugo.
Wiki. Nukumda kwa mwenye wese muritu kwa mge. Yajiri yime shakundi. Ya ba 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 ba. Komba taksi yaje.
Taksi ikorera hafi mupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Komba taksi mwitegurirwa kandi mukayegezwaho na
La Benevolencia Rwanda.
Icyo kiganiro rero cyangwa se umukino Komba taksi mujye mugikurikira buri wa gatandatu na buri cyumweru. Ni radio yanyu, ni kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika. Noneho twakire Mark. Uranyumva? Mark bambwiye kuri mu Rwanda urahagana hehe?
Nange ndi yari mu Rwanda.
Yego yego hanyuma yo Kigali mu Rwanda mwiriwe mute namwe hari umuganura?
Yego
turakumva.
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 Ndimo gwa ndimagana ragenze neza. Abamaze n'ifuriye ko sangiza abavandimwe banje n'icyo cy'abanyarwanda ari mu Rwanda n'icyo abanyarwanda baba muri diaspora. Kanicyane ifeti ibi bya Amerika bari Kigali mu Rwanda n'abandi bose bagomba kuba bari babasha kumva ibintu by'Ikinyarwanda mu Rwanda naho ibindi bisanzwe turi amahoro turimo gukwita turimo kugenda umwaka tugezemo hagati amahoro no mu Rwanda ubu abantu benshi barimo bakanze ndetse n'abandi uko ni byiza rwose kandi neza
ngo abantu barimo bararuhuka ariko kandi ntibabuza kugira akantu bakora gashobora kuba ka kanagira ni faranga kabinjiriza.
Kandi mu bibi by'Amerika turabashimira ko mukomeze kutubera abavandimwe beza kuva igihe cyose gishize. Radio Ijwi rya Amerika ni imwe mu maradiyo akunze cyane inaha mu Rwanda.
Murakoze cyane nimwe mudushyigikira bigatuma yenda nabo bandi badukunda. Yego komeza.
Murakoze ikiganiro ndagikunda nta munsi n'umwe ushobora guca yumvishe Radio Ijwi rya Amerika niyo naba ndi mu kazi ndagerageza nkashyiramo kuteri ariko nkayumva. Njye navuga ko n'indi ari radiyo yanjye.
Nuko n'ubundi ni radiyo yanyu.
murakoze cyane kandi namwe umunsi mwiza muduhuriza abantu ba Kingitoni mabyembe Kigali mu Rwanda barabasuhuza kandi barabakunda.
Yego rwose urakoze cyane. Ubwo ndabasuhuje bose abo ngabo wifuriza n'umunsi mwiza kandi namwe mukomeze kugira ibihe byiza by'umuganura.
Urakoze nuko.
Yego. Twakire Ndayishimiye.
Hello.
Mwiriwe neza?
Ego mwiriwe cyane.
Urahagana he?
Ndi Bujumbura, ndi mu karuhuko y'Bujumbura. Ko nsanze mba hanze y'igihugu ariko mu matwe z'indwi ndi Bujumbura.
Wagiye kuruhuka?
Nagiye kuruhuka.
Nuko wagiye se ku kiyaga?
Kuri Tanganyika heza. Ubundi ko ndarya n'agakeke agafi noneho.
Nibyo karampumuriye ndakumvise.
Wakumvise
nawe.
Noneho icyatumye mfata uno mwanya kugira nganire namwe nuko nabonye mubaza ngo ku Burundi no mu Rwanda ngo aho muherereye mbega se noneho hifashe gute, kirere kimeze gute, ndetse ngira ngo no mu bijyanye n'imibereho.
Yego, si mu Burundi gusa no mu Rwanda ni hose hari abadukurikira kuko baba bari ahantu hatandukanye. Niyo mpamvu tuba twifuza kugira ngo tubahe umwanya batange amakuru y'aho baherereye.
Yego. Je rero nk'umurundi aba mu mahanga ngomba kuvuga kuri ibijyanye no mu Burundi muri aka kanya aho maze ukwezi n'amahinga abiri ariho ndi. Ndabona ari igihugu gitekanye kimeze neza kirimo amahoro n'umutekano. Icyo nicyo cya mbere shingiro nyamukuru kubw'igihugu. Ikigira kabiri umuntu aragenda ashatse arafungura ibyo ashatse. Ni ukuvuga ni igihugu ndetse nuhamagara ko n'abandi Barundi boza baragira vacance iwabo kimeze neza cyane. Ego
waryohewe ubwo hagomba kuba hari ibintu wari ukumbuye niba rumaze igihe kinini hanze.
Urabona nk'ibihugu tubamo kuronka umukeke, isombe, usanga ari ibintu bitaba byoroshe. Hakaba hari n'abandi nabo iyo bari babwira ati oya mu Burundi biracika noneho nta mutekano nta mahoro ngira noneho hari mwagenda mwagira ibibazo. Nagomba ndababwire yuko ababwira ibyo bintu barababesha cyane, barabesha abo Barundi bene wacu mu Burundi n'amahoro n'umutekano. Kandi noneho ngira murana ni nimero turiko turavuga naho je ntabwo ndi nkoreshi Burundi, nkoreshi igihugu naje mbamo.
Ubwo ni WhatsApp urimo gukorera kuri WhatsApp?
Ndi kunkorera kuri WhatsApp. Ariko nagomba ndababwire ko igihugu cy'u Burundi ari nyabagendwa koko n'icamata n'ubuki nk'uko bayivuga kuva kera none.
Ubwo rero n'abandi bazajya bajya mu biruhuko ahariho hose bazajye baduha nomero tubahamagare batuganirize twumve uko ubuzima bwifashe. Ubundi ubahagana hehe?
Je mba kumusaka ni homba ariko muri umwanya ndi Bitanganyika.
Wewe navugaga igihugu cyo hanze ubamo?
Ni Sudani y'Amajyepfo.
Sudani y'Amajyepfo nuko. Hari uwo twavuganye uri hariya muri Sudani yararimo kutubwira ko hari abantu bagira ibibazo bahura n'abasuma babiba amapikipiki n'ibintu nk'ibyo.
Ibyo ndabizi bimaze igihe ariko nibaza yuko naho leta ibiriko irabikoreraho kuko iyo abasuma cyangwa se abajura uko babyita mu Kinyarwanda babaye benshi nibaza ko inzego z'umutekano nazo hagera igihe zikabifata nk'uko ziteza gukingira abanyagihugu cyangwa se abaturage.
Kuzasubira ryari se?
Ndiko ndabitegura mu minsi ya vuba cyane.
Reka rero tukwifurize kugira ibiruhuko byiza.
Murakoze cyane kandi nanjye ndakunda radio y'igihugu cya Amerika kubera irafata umwanya igaha umuntu wese agashikiriza akari ku mutima nuko bari karabona abaherereye. Turabashigikiye cyane.
Murakoze cyane
ko mufata ako kanya muka ikiganiro abantu bose mu bwisanzure.
Ni byiza, igihe cyose bidushobokeye tuzajya tubikora.
Murakoze cyane.
Yego. Twakire noneho bikora Imana Desire. Turi kumwe?
Muraho neza.
Muraho, murahagana he?
Ni mu Rwanda.
Mu karere ka Rutsiro mu Rwanda. Yego, yego. Nuko mumeze mute aho ngaho, ubuzima bwifashe gute, icyumweru cyagenze gute, turimo tugiye kugisoza. Ntabwo nkumvise neza, byagenze gute?
Amakuru ari kuvuga ina n'ikintu cy'ikirere cy'azuba. Ni fungo ry'isengero, leta iri kudufunga isengero idutunguye.
Ntabwo ariho honyine ariko.
Kandi ni mu gihugu hose, ni mu gihugu hose.
Babasobanuriye impamvu.
Bari kudusaba ibyangombwa nyine, bagenda basaba ibyangombwa nk'amasuku, ariko niko ntajya bagafunga isengero nyine batatubuza gushyira isuku yabo ngo cyangwa se baba barisanga bafunga baba
bagafunga batunguranye. Ariko ibyo ibyashingiweho nawe ubwo wabibonaga? Nuko yenda byaba bitunguranye nk'uko bivuga. Ubwo nukubahiriza nyine amabwiriza ntakunda. Urumva haba hari abantu babareberera bashobora babona ko yenda nk'iyo suku nke ishobora kuba yatera abantu indwara, hari ibindi bibazo bishobora kuvuka. Urumva nyine amabwiriza agomba kubahirizwa igihe cyose.
Abantu igihe cy'ubwami cya kereza reka n'ubwami bwacu nayo ntitukwiriye.
Namwe se mwizihije umuganura?
Umuganura twawijije inanga, twawijije rwose, ubu turi gutangira kuko twejeje twese muri rusange.
Imyaka yabashije kwera se? Nuko mwabonye ibyo musangira n'ibyo musagura? Nuko bwa ni amahoro rwose. Niba mufite ibyo kurya mukabasha no gusagurira abatabifite. Yego, amatora yagenze neza aho ngaho? Nuko ye, hari ikindi wifuza kubwira abakunzi b'Ijwi rya Amerika se mbere yuko tukurekura?
Nuko nyamukaye nifuza abantu twabaye mu karere ka Kirehe.
Yego, urakoze nawe, tushimire n'abandi bose badukurikiye muri kiganiro. Hari abaduhaye telefone ariko ntizabasha gucamo, bashobora kuba batari baziri hafi. Ariko turagushimiye cyane, dushimira nabo bose bagiye batwandikira. Nk'uwitwa Celestin Kizimana yatwandikiye ariko ntabwo telefone yaciyemo. Hari Matias Bigirimana, hari twifatanye Jamas Janvier Niyo Nizeye, Japhet Nsabiyumva, Site Trinite Louis, hakaba Pro Raba cyangwa Roba, ati Epimake Nshimirimana, Guy Tresor Jean de Dieu, Innocent Niringiyimana, Marc Lautaro Martinez, Block Mugambira, aho watubwiraga ko we nta telefoni yari yaduhaye, ariko yatubwiye ko bizihije umunsi w'umuganura aho haherereye. hanyuma undi watwandikiye nawe ni Kwizera Lucky Ahmad yatwavuganye nawe Casimir Siborurema nabandi nta usomye amazina yabo ariko mwese tubifurije ibihe byiza abarimo kwizihiza umuganura namwe mugira ibihe byiza aho muherereye hose turabakunda mwari kumwe na radio yanyu Ijwi rya Amerika mugire ibihe byiza indirimbo rero tugiye gusodezaho ni ya Asha KID mukomeza kugira ibihe byiza mwumva iyo ndirimbo ibanogere ku buhanga bw'ibyuma nkuko nabibabwiye nari kumwe na Jumbe Hamza yarafatanije na Nadia Taha nje kuri mikuru mwumvaga ndeje niya mukankose amahoro iwanyu no mubanye I'm not the only one.